Ndiyaphazama ndingaqondanga
kwindoda ndindoda xa singafani masincokolisane uyikumkane ndinkosi ebekunyanzelekile sinquzulane silibulela nje ithuba sifumene ixesha sixolelane kuba isixhosa sithi aphuchithe kona funeka uphinde ubuye wakhe
tyani ithethile mahla ncwengile uthethe kwavokotheke endodeni ngaphakathi olusuku usikelelwe mandiyibulele imathi
Hayi suba segqibezela ngoba nyela bathakathi andithandi bendithetha andithandi bendwaba kwi-interviews bendibuza ngeflash bakhangela indaba Eish, we came a long way sisaya kude Eish, jonga ndangam leskip it the buck khala maqhude
lenqwelo maiqhube sixhosa masinyuke ravanotshama kwingomiwane ngoku sikude
soze basihlule bakhe sakubona uphethe i-crowns fika sihluthe
wenze mnyama yazi nini esinganqoba ma singaphila ngokubambisana Singanqoba masingaphila ngokubambisana
Singaphumelela